ngathi ubumnandi lona dinga uhlale phansi noma bathi kwenze njani jabula nawe ukulpa wenze senze musukhanda yengi ngiyakuwele phansi yokusiza ubumnandi uma masengithola uthando ngiyobe ngathi ubumnandi lona dinga uhlale phansi noma bathi kwenze njani jabula nawe ukulpa wenze senze musukhanda yengi ngiyakuwele phansi yokusiza ubumnandi. Tell her about when you were told. We are gonna have a man in a true another time, fell out when I know. Tell her about
Yeah.